Sound.
Yeah, mic check 1, 2. Stunning boy round 2. Yeah. Kidonda ulicho na chest japo na mina jiuguza mwenyewe. Kukupenda usizani takoma mana ulinifunza ni wewe. Hisia zangu kwingine zimegoma sio kufa juu yako wewe. Baby ujue to me, baby ujue to me. Wendo likuwa kwa baridi, unanipa joto. Na peke ule nifariji, yani kama mtoto. Na kuna mengi si uliniahidi, utavumilia changamoto. Kweli mkaidia faidi, ona penzi umetia moto. Na umeniacha ujui to me, nangua kilio, oh, nangua kilio. Baby, nasijampata niamini, rudi wendo kibilio, oh, wendo kimbilio, oh. Facebook, my Twitter, you don't want to see me. I thank you post the pictures. Yes, you wear the feature. My girl and Felicia. Kasi baby, rudisha moyo. Akili yangu naichachisha, unatoka nzidisha. Kama maisha marefu, basi unafutisha. Siamini umesitisha kurudisha moyo wako. Na umeniacha ujui to me, nangua kilio, oh, nangua kilio. Sijampata niamini, rudi wendo kibilio, oh, wendo kimbilio, oh.
Unifute machozi,
oh yeah.
Unifute machozi,
be I'm grateful my love.
Unifute machozi.